ZLatestMusic.com.
Kina wamina Rafa Boyax Aluna Lila Toy Sign Niwe Alongside
Walo Boy Ali Sign Niwe Kale Ziki Nature
Lila Tola Luna Sign Niwe Nito Mirwe Mwali Fasi Nikwa Halimu Baby Hau Wana Kuswala Nikwa Ketezi Kupilo Halute Mwali Lato Lila Tola Luna Sign Niwe Nito Mirwe Mwali Fasi Nikwa Halimu Baby, how would I go swallow the bucket as you will be all the day, my lad? Baby, I go swallow a pillow yaka. Is that the woman boy I walk up? Even Mr. and Mrs. 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 Baby, I go swallow a pillow yaka. Is that the woman boy I walk up? Even Mr. and Mrs. Mrs. Mrs.
Kaka tole lava fali kupola Kaka ziba nipini kotia kwa musimyo waka Fala buba chizeba veile kasikine chani Simbuna za kuwena na sulula makwachi Lato kutimwa ikila batu baba veli Wabula lukulu na otisa mifilifili Lato laluna batile na kifainali Lukusinali komune ni ondile linali Alabu ya luna bai kumbwela ya kisuka Uwela fafasimba mina kona kukuno Yani kataza kuwena na kona kumukuno Pali kupola kakie na mawe maeva naka
Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Baby haku swale pilu yaka Nisata muma moya waka Iwe Mr. and Mrs. 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 Baby haku swale pilu yaka
Ene lukala lila tola luna Niko sina sende ni nani Anipumi nani shupa tulimali Nene kupa sende ni nani Nene sazibi luka vita sili mose Inge luinzi luka babeli Mene nipumana neva nikoga Nakuli ne shupa neke ya mulola Kono wena baby no liberila Liberila kwa nolo toza maya Niti anikone kukosia Baby aliyelu yokwela
Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Baby haku swale pilu yaka Nisata muma moya waka Iwe Mr. and Mrs.
Mrs. Mrs.
Baby haku swale pilu yaka
Luna mwele kalezi kwa wanana Nelu nyanda ona cholo kufidia luto jalana Kachini kutiseribo mistanti Misi siwonda tia elu basi mweni buma elu basi Ima kwenye nikeba fidia talu ine fafasi Kusia nani we na kodi kofi nifafasi Hati satabo ni muna tiso kwa pilu ya Kani zamaya ni we na momu kwa kasona meka Kani lacho bali saini lene keba cheoba Fukuna nini matata bibi mwaina soloba Uwe nalikupola kaya inzi falapala Kakuni hana neke chipa famubili na ichaka
Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Lila tola luna lisainilwe Nito mirwe mwali fasi nikwa halimu Baby hau wana kuswala niko ketezi kupilo halute mwali lato Baby haku swale pilu yaka Nisata muma moya waka Iwe Mr. and
Mrs. Mrs. Mrs.
Baby haku swale pilu yaka
Alo boy, Rafa boy kafa yaki Alo 4G, A3P na kuposha mungono
Danke,
nyambe munyeni Mayamba kwa tua, mili ya mugezeli Bad boy
DJ Stallone on the beats
Do star record production, production